Yeah. Oh, oh. No, no, no. Hey, yeah.
Naughty keys on the beat.
Hey. Melody. Nafasi kanti. Oh, oh.
Napendeza kile unachotupia chemoki nimeandata kako nimetulia ukiwa nami napenda kukuangalia we my love ndio zile lao nazonipatia budi unavakata mimi na kama dia unalipenda na mimi nakupenda pia we my love aishi kwa na mabomba ningekupa yote unanifanya nafurahia na vile tukiwa wote kitambo zishazimia nipo tayari kwa lolote achana na wadunia wanataka we upote niko kwa nimezama we mifundi dada vile unavojutama niko kwa bado mshamba
I want to mail you my baby I need the valentine day dale I want to mail you my baby Mwiko nishale watila lila Tuwa na we mwaza kona jivunia Naona mwanga sioni giza for you ah. Meri mkonja we ni daktali bingwa Nitafanya kilo nacho niambia Good love mwaza konta kupatia you are number one ah. Watacha na wao sisi tutabaki Mwina we Penda koko bichi tukale samaki Tutulie ah. Ata kama wale watu wakidisi usiwasikie oh. I do everything siku zote kwa jiri yako we ah. Mina iona nimeshika dunia Vile baby unavyonidumia Sema kila kitu nitakupatia Oh my sweet, oh my sweet I want to mail you my baby I need every day To mail you, my baby I need a very day, day, dale Meneki wana wena honala, my baby ah. Meneki wana wena honala, my baby oh, oh. Meneki wana wena honala, my dale oh, oh. Meneki wana we, ah, na enjoy, no, no, no I want to mail you My baby, I knew the very day, day, dale I want to mail you, my baby I knew the very day,